Sexy beats on the beat.
Vuka siyophanda lizakushona ilanga bangakutshela manga thina sikhuni zaba bazokushiya abangani ungathembeli kubo izinyoka nyoka ngeke bakunike thuba. Vuka siyophanda lizakushona ilanga bangakutshela manga thina sikhuni zaba nginakwela Kinakwela, fuga kinakwela. Kinakwela, kinakwela. Kinakwela, fuga kinakwela. Kinakwela, kinakwela. Kinakwela, fuga kinakwela. Kinakwela, kinakwela. Kinakwela, fuga kinakwela. Mkhulisa umama edwa hayi ushiya washona manje ngizimele mele ngiphande kuze ngiphandela abantwana ngiphandela ugogo ngiphandela umndeni ngemiculo yami nawe vuyuza bazokushiya abangani kaphela. Kinakwela, 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 fuga kinakwela, 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 fuga kinakwela, 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 fuga kinakwela, kinakwela, kinakwela. Kinakwela, fuga kinakwela. Vuka siyophanda, lizakushona ilanga, bangakutshela manga, thina sikhuni zaba. Bazokushiya abangani, ungathembeli kubo, izinyoka nyoka, ngeke bakunike thuba. Vuka siyophanda, lizakushona ilanga, bangakutshela manga, thina sikhuni zaba.